Zakariya 14 verse 1. Bheka luyeza usuku lukaJehova lapho impango yakho yakwahlukaniswa phakathi kwakho. Verse 2. Ngiyakubuthela eJerusalema bonke bezizwe ukuba balwe nalo. Umuzi uyakuthathwa, izindlu ziphangwe, kuphoqwe abesifazane. Ingxenye yomuzi yakumuka iye ekuthunjweni, kepha abantu abaseleyo abayikunqunywa emzini. Verse 3. UJehova yakuphuma alwe nalabo bezizwe njengasosukwini lwempi yakhe ngosuku lokulwa. Verse 4. Izinyawo zakhe ziyakuma ngalolo suku entabeni yemnqumo ephambi kweJerusalema ngasempumalanga. Intaba yemnqumo iqhekezeke phakathi ngasempumalanga nangesentshonalanga. Kube isigodi esikhulu kakhulu. Ingxenye yentaba iyakuqhekezekela ngasenyakatho nengxenye ngaseningizimu. Verse 5. Niyakubalekela esigodini sezintaba zami, ngoba isigodi sezintaba siyakufinyelela e-Aseri. Yebo, nakubalekela njengalokho nabaleka ukuzamazama komhlaba ngesuku uZiya inkosi yakwaJuda, lapho kuzakufika uJehova uNkulunkulu wami nabo bonke abangcwele kanye naye. Verse 6. Kuyakuthi ngalolo suku kungabikho ukukhanya, amakhaza lesithathwa kuphela. Verse 7. Kuyakuba lusuku ngokwalo olwaziwa nguJehova, kungabi mini, kungabi ngobusuku, kepha kube ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa. Verse 8. Kuyakuthi ngalolo suku kuphuma amanzi aphila eJerusalema, ingxenye yawo ngaselwandle lwasempumalanga, ingxenye yawo ngaselwandle lwasentshonalanga, kube sehlobo nasebusika. Verse 9. UJehova uyakuba inkosi emhlabeni wonke ngalolo suku, uJehova uyakuba muye negama lakhe libe linye. Verse 10. Lonke izwe liyakuphenduka ithafa, kusukela eGeba kuze kube seRimoni. Ngaseningizimu kwaseJerusalema liyakuphakanyiswa, lihlale endaweni yalo kusukela esangweni likaBenjamini kuze kube sendaweni yesango lakuqala, kuze kube sesangweni lasegumbini, kusukela emphoshongweni kaHananeli kuze kube sesikhanweni sewayini senkosi. Verse 11. Kuyakuhlalwa kulo kungabe kusaba kho isiqalekiso, kepha iJerusalema liyakuhlala ngokulondeka. Verse 12. Yikho kuyakuba ngokushaya uJehova yakushaya ngakho bonke abantu abalwe neJerusalema. Inyama yabo iyakudleka besemngezinyawo zabo, namehlo abo ayakuphelela ezikhoxeni zawo, ulwimi lwabo ludleke emlonyeni wabo. Verse 13. Kuyakuthi ngalolo suku kube phakathi kwabo isidumo esikhulu esivela kuJehova, babambe kube yilona lowo isandla somakhelwane wakhe, isandla sakhe sivukele isandla somakhelwane wakhe. Verse 14. NoJuda uyakulwa eJerusalema, kubuthwe ingcebo yazo zonke izizwe ezizungezileyo, igolide nesiliva nezambatho kube kuningi kakhulu. Verse 15. Kuyakuba njalo ukushaya kwamahashi neminyuzi namakamela nezimbongolo nazo zonke izilwane okuyakuba khona kulawo makamu njengalokho kushaywa. Verse 16. Kuyakuthi bonke abaseleyo ezizweni zonke ezazilifikela eJerusalema bakhuphuka iminyaka ngeminyaka ukukhuleka enkosini uJehova Sebawuthi nokugubha umkhosi wamadokodo. Verse 17. Kuyakuthi abangakhuphuka emndenini omhlaba eJerusalema ukukhuleka enkosini uJehova Sebawuthi phezu kwabo kungabi yimvula. Verse 18. Uma umndeni waseGibhithe ungakhuphuka uze ufike, ayikuba naphezu kwawo, kepha kuyakuba khona ukushaywa uJehova ayakushaya ngakho izizwe ezingakhuphuka ukugubha umkhosi wamadokodo. Verse 19. Lokhu kuyakuba isijeziso seGibhithe nesijeziso sazo zonke izizwe ezingakhuphuka ukugubha umkhosi wamadokodo. Verse 20. Ngalolo suku kuyakulotshwa ezikhenkcezweni zamahashi ukuthi zahlukaniswe elwe uJehova, amakhanzi asendlini kaJehova abe njengemkhele phambi kwe-altare. Verse 21. Wonke amakhanzi eJerusalema nakwaJuda ayakwahlukaniselwa uJehova Sebawothi, bonke abahlabayo bayakufika bathathe kuwo, bapheke kuwo kungabe kusabakho mthengisi ngalolo suku endlini kaJehova Sebawothi.